exclusive from ZambiaTunes.com.
Mr. Captain, J Africa, Richie K, take me to church.
It's Rich K on the beat.
Ushita yenu lesa nalishiba na nenka kwata. Nangwaba nandiba bangile nalishiba na nenka palwa. Mushita yenu lesa nalishiba na nenka kwata. Nangwaba nandiba bangile nalishiba na nenka kwata. Ishita yenu ya bajeni win. Nakula lole la fe. Ishita yenu ya bajeni win.
Tamuchelo ata mwendesha.
Oh,
she's
a young way of a genuine. Nakula lole la fe. Bantu bala papa.
Italanto kukula langa white fishitika.
Bambia bantu bala seka. Patila ukana kafe omololela. Iwo uli umuna ngani, ta umuna banobe bale chitika. Ishi mwaba special shani, ta umuna banenu bale chitika. Teti umupiti umupita banenu. Nishita mukumbwe fika la banenu. Ine ushita yenu lesa nalishiba na nenga kwata. Na mwaba nandiba bangile nalishiba na nenga palwa. Mushita yenu lesa nalishiba na nenga kwata. Na mwaba nandiba bangile nalishiba na nenga kwata. Ishita yenu ya bajeni win.
Nakula lole la fe.
Ishita yenu ya bajeni win.
Tamuchelo ata mwendesha.
Oh, ishita yenu ya bajeni win.
Mesa mupela panjite ya ringa.
Ishita yenu ya bajeni win.
Nakula lole la fe.
Naime na banga fama, ubiala nukuchetekela wandika sombola. Naime na bapa luendo, nalishibo konja, bati shushibo bushiku nkafika. Kefio chale mwamu chipingo, ichichetekelo chushibo mbache na tarifwa. Oh, echo mbombe laine, echo njetekela. Mwana inefika chitika. Mushita yenu lesa nalishiba na nenga kwata. Na mwaba nandiba bangile nalishiba na nenga palwa. Mushita yenu lesa nalishiba na nenga kwata. Na mwaba nandiba bangile nalishiba na nenga kwata. Ishita yenu ya bajeni win.
Nakula lole la fe.
Ishita yenu ya bajeni win.
Kamuchelo ata mwendesha.
Oh, ishita yenu ya bajeni win.
Mesa mupela panjite ya ringa.
Ishita yenu ya bajeni win.
Nakula lole la fe.
Chisakamana pafion shikwete. Panduli njishive shita ile isa. Chisakamana pafion shikwete. Shita yandika fika. Shita ya shini fuma gulilesa. Shita yandika fika. Shita ya shini fuma gulilesa. Shita yandika fika. Shita ya shini fuma gulilesa.
Exclusive from ZambiaTunes.com.
Bring that music.
It's J.A. Crew, baby.